Bang fellas, Kid Fad, noise.
Aye.
Lega.
Cut my window one good day. Which is you wear with the shadow. Cut my whistle
one good day.
Which you wear with the shadow. All I need is a little day.
Kwako nimefika, mtoto hana raka na papara za maisha. Toto lake Afrika, umbo kala twiga. Baby twek, hapo ndo nantisha. Mbera za penga fatu na kuvisha. Mademo wote wezi gang hunakalisha. Salute kwa gang yangu, salute kwa damn wangu. Salute kwa machali wanapenda gang yangu. Nampenda babila, nanweka machada. Nampenda mamila, nanweka raja. Nampenda penzi laki, domana wiwa kwake. Nisha data kwake, nesi sita penda tena.
Kama wendo wangu day. Ujijue wendo shimu oga. Kama weso wangu day. Ujue mindo shimu oma. Mola nija leo day.
Sepano, kwako hana skendo. Kisepa kwangu bengo. Sitatoa single. One here, two here, three or more. One mil, two millions, three or four. Nampenda yeye, namtaka yeye. Nampenda yeye, naniweka Roger. Wetu, naniweka Roger. Makanga moja, hukavanka furahia. Wendo wangu chuga lava na kuimbia. Kiroo safi roo juu nshazemea. Hawa mapapa razo metu kosa dia. Mapenzi matama, nanipa marama. Upende sike mapenda single na kupenda ma. Usini hati ma, na kuitaji ma. Ni wetu unajua na kupenda na.
Mola nita leo down. I do shame, oh God. Mala ni tunze ho jam. Asi fote na ma shame, oh God. Oh my, oh God. Nampenda ho you dem, my mind. Oh God, oh my mind. Nampenda dem wa ku sana. Oh my, oh God. Nampenda ho you dem.
Yeah, yeah. Oh, yeah, damn. Oh, you're damn.